Turn it on.
Exclusive from Hot Vibes.
Different.
Bring it on, baby.
Come on, bachata. Laga.
Medical, the music.
Taka,
different. She says, Sanga Muma Kapu. Twala Foko Vengisha Madabu. Hamesh Feni Fote Quat. Prasn Deco Rabu Sevuleta. She says, Sanga Muma Kapu. Twala Foko Vengisha Madabu. Hamesh Feni Fote Quat. Prasn Deco Rabu Sevuleta. Nana Ipo. Mumu Mumu Nife, I go.
Jim Fry. Bobby Napkina.
Nana Ipo. Yo. She says, Sanga Muma Kapu. Twala Foko Vengisha Madabu. Hamesh Feni Fote Quat. Prasn Deco Rabu Sevuleta. She says, Sanga Muma Kapu. Twala Foko Vengisha Madabu. Hamesh Feni Fote Quat. Prasn Deco Rabu Sevuleta. Nana Ipo. Mumu Muni Fei I Gong. Nana Ipompa. Mwongo Muni Fei I Gonga.
Get to that far. Yo, na la ipopa chakwa lepo na gufes. Choy sad limbo tolo solo teni popa festi. De de de, na supu ya mbuzi. Na gufye kutena lenelo chafwa le chuzi. Shani mwasa shani na chibieba shani na imwe. Sage na mpopo katu shani pabo na imwe. Bending too much, nero nero shipwe shipwe. Jens penda fena sana ni weekend baka shipwe. We love a town, nebo vide febo shetako. Lish pari shani na biyansa na batako. Eva na mayo tukachana na wakaiko. Kwedi koko lampo ya koka wampana zip.
She says, Sanga Muma Kapu. Twala Foko Vengisha Madabu. Hamesh Feni Fote Quat. Prasn Deco Rabu Sevuleta. She says, Sanga Muma Kapu. Twala Foko Vengisha Madabu. Hamesh Feni Fote Quat. Prasn Deco Rabu Sevuleta. Nana Ipo. Mumu Muni Fei I Gong. Nana Ipompa. Mwongo Muni Fei I Gonga.
Yo,
Big Wim.
Ha, thank ya, G's in a different metro. Na minu kama mpivana na Babu Konga Patempo. Mwaista Chan, Laga. Ida Rizkit.
Medical, the music producer.
Exclusive from HotVibes.co.